kusa when na semba okwagala yali ayagala omulala emusaala era bwe nakimanya ayagala omulala najika next kwe kukwagala. Guno mukwano kulinga luhire ne wange kongera kutumbuka. Funa kafani balete bauje ne wange nyongera kuchamuka. Haraka haraka ngachiwete foyo kesi nyongera kuyeba eba. Wayogera alinekono apalavan conditional. Guno mukwano original inze nono tulituti.
Driver, we see all the